drama of the
world. Ukifoka wafoki, yani ku waste time, I swear. Wanalazimika kufosi lako, ilipo jamu wanapea. Wanajezo vichwa na moshi, ando sosi ya kongea. Kinachozunisha, wanakupia phone, tupa chemba, tunashare.
Na si sometimes,
sometimes tunachungulia, yani sometimes tunapata afu sometimes wamefulia, yani sometimes katu na cheka, sometimes tunawakazia, yani sometimes watunaga pressure kwenye utamu ndo tunakulia. Yani kidondosha tenzi na mwada kesi, hakuna shenze na iba. Otendezi hao kipewa biti ya wanyoshe lsadati. Tigos gozi, vingasti, mabitozi, mawaki ambona. Dreame kuwa mabilonea fukichu. So smart now tunawaza tuku invest na nikituo Mwanza mwewe inashangaza kun disrespect na watoto wawili kama wewe so ashamba so vilaza nanda kama wewe
wapi unafala kwa mawewe
uchochea kuni afa ujukupika nkuleta huni kwa lodigika nikupesa lio afu nipigia nikuzoa maji ya lo magika nipeni kipaza ni wachanie dada zenu wanafali jika kusani keni buku mtimia ili mbunje hii story tuloandika chap chap chap.
Tunafunga tu mita, masikio yote kwenye speaker.
Leo
kama wewe ni hekuchi.
Leo
yani sio siri.
Leo
tunatumia na kulia.
Aya, luka na mimi. Kiluka na mimi, naluka na nyinyi, naluka na nyinyi, naluka na nyinyi. Nikiluka na nyinyi, naluka na mimi, luka na mimi, luka na mimi. Kiluka na mimi, naluka na nyinyi, naluka na nyinyi. Trust me, sitaki kusikia sorry. Ukinitia doa na kutia dole, nakwambia pole. Ukinipandishia mori na kugeia peni, nakwambia uchole. Is mambos na wenyewe, manze na wenyewe, ndo sisi soyo. Hey, discipline, na kujikanga tu umerishi.
Tunazima doa. Tunafunga tu mita, masikio yote kwenye speaker.
Leo
kama wewe ni hekuchi.
Leo
yani sio siri.
Leo
tunatumia na kulia bila.
Jenga do. No fun,
no fun.
Hate. We on it, we on it, we on it. 20 1920.
Hello man.
Tunafunga tumita, masikio yote kwenye speaker.